Caesar.
Day one.
Conscious.
Hit with
Rangende Ulendo. Ulendo. Yeah.
Make it tell the beats.
Ndi ulendo lulambu ya Kali driver, just believe in him. Ulendo wako ukafika makolo, ndi conductor ama chito yitanila. Amwene mwakula muye nila kupatila. Asisi kodi misa mwamaliza sukulu, ndi kufuna no mwana ife tone chitsukulu. But banja ndi ulendo, yeah, it's a life journey. Sisongo tamangisila na you need to have a plan. Tasiwo na buka ngapo banja kupanga sosia. Najo mwana pindula mwina ndi kukala ndi ana. The worst place on life is a home without peace. My brother, my sister, be careful you marry.
Banja ndi Ulendo, oh, sepupulu, munga za chole mwendo, yeah, no Harley, take it easy, oh, sepupulu, no Harley, slow down, no, banja ndi Ulendo, yeah.
Pala wili ziwa sipale pela zofuda, sungala neweka banja ajibalo sawa. Zandendo mekandi ankoswe ama konza zikafuta. Songo tamangila pena pake zima shupa. Akulu ama nena kalidwe ndi kalacha. Ndilo lima sunga banja maonekedwe ndi panja. Koma mbila makwatila na ndiye mwesa wakonda. Koma ye mwana mupeza kuti yeyo ali ready. The fairy to be steady, the body na iso green. Teno musana kwatile mulingalile kangapo. Kudeka kaendi kutada za muntima mwako. The fairy to succeed on top kudika kunja.
Banja ndi Ulendo, oh, sepupulu, za chole mwendo, yeah. No Harley, take it easy, oh sepupulu, no Harley, slow down, no, banja ndi Ulendo. Sizo enelo sana kunzeke, kukwatila. Sizo enelo sana pange chisango, choenela, maleji ze long gen braider. Uka sanga wa sang free life. Maleji ze long gen sister. Uka choose a universe back.
Banja ndi Ulendo, oh, sepupulu, munga za chole mwendo, yeah. No Harley, take it easy, oh, sepupulu, no Harley, slow down, no. Banja ndi Ulendo. Banja ndi Ulendo, chole mwendo, yeah. No Harley, take it easy, oh sepupulu, no Harley, slow down, no, banja ndi Ulendo, yeah.
Major Joker Beats.